Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alal bar sappo e jeegom lewru novembre jena yamde soki der maison de la presse pomoko njottino no do kabaruji du mor waygal kanko noddirte do gagne kanto wonto bokki jambe taw. Sem detende holitidu ko nayri bangal kebal haburi mo hitan hikkandi dum buytoto leydi am dara fu ko yatno kay leydi mali ndi kany fa yotto leydi den be kernir e mudum be lati sababu mudu yo hebude angire ngaji ne nokku pelle societe civile en dano gonde famine do wotto juno no nugal serie kessal ngal wori le leydi meden di botuma of di kenyan le pomoko jara nokku no dettere kanga ba kalen kabaru lu mabbe go ngoto ngobe kolitide arande yimbe le hobe kanyen jottoyto le o don nokku ka ko sakti ko be yimbe el ban gonde tanno ton koyde sanne dum latik sababu du so kebe sodo be kanyen sotto witi ton di wonno sembe kabaru jidi min jogino do betande di bismillah mo don e hadande demal hitande 2022-2023 be kolitide le temedere fuydo way buytirade ko yata no kayno be kolitire wid le leedi mali ndi kanya leedel de kernirde e mudun de fedde semdete de hokki dido kabaruji aswer jabnonde be bi ko lati sababu mudu yo hebude engrais ngaji le no ko kanya fa yotto gildi ko woni bonnude le gese goddan to fa kebe famtar ke den kanko sitan sidibo Fatuma Tamayiga
ko yo torra mawdo mo remobe hito ko holliti le lamu yoroso kay lamu sigaso be holliti wi kebal mebbe le ciogu hito hikka ane tidi sabe bonan la jimmatadi
korma nyanyina kira
hikka habu gasa e juude amen fe fe ko tawe toba ma fa wodi ka gildi di nyami fu ciagal ko habu ko rema sa allah gildi di tampini min domu be acce habu ko fe ledde dubbe acce fu be nyami fa timmi hectare jeego woni ko demmi hikka habu mi de milanno hemde ko yata ton ngaji sappo ka ko nyami joni ko mi milay burde fe ton ngaji nay
ko torra goto wonku mata kolonjeba lewi horebe humnibe fedde semdetene le lamordene ciaganna bonan laaji hewti gese hitoko den winane du tidi le fuddode nungo burle bagayugo kan yo horejo fedde semdete kolonjeba
paysan yi assez de problème
remo be tampi sanne hikka do kabaru angere kamu tobi fa wodi ka bamde lewru out yaade lewru septembre nokko hebi tidalla gube jihadin koobe dun sabi bini ko heewi do enna tidalla ka wana kolonjeba do en wana mali tan anali adnar ndufu
c'est sous régional
tiagan dabriji fiadi to fedde semdetene kebal deman hitoko hikka warta fodde ko rewneno micitunde wi nukkuje yogade anle leednin gesseji ko heew sumamatun to yimbe lonbe hite be antitaka
ilo kabaruji fanaba hebe de bem am ande de do page facebook e compte twitter sijo tamani en jara nokku noddirte tumbutube kolitiir suko jokolle goto kanyu yonki mudon harbaton wakkande habo imminotonde odo suko jokolle be bi ko lati sababu makko yo mangal paden didon kanyen jehinton debbo goto wakkande putno haldudinde o wi ben portole nokku makko on do wattu fo litan wiyede be pimo o heddiki le dedo pire do fedde suka be jokolle wombe to tumbuto koliti metti mudon sanle odo golle be biabe kajaadu sarriya tacceno odo golle wadirino keddemo kanko noddirte Mohamed El Bassiro yo kanko lami zenis to tumbuto toko masifi do hen
arati legend a été en quelque
sorte songongo suko jokol o waram o mo wonno e nokku golle makko battikimo mo wibe be dirkito yaade seeda sabu do nokku gollirde makko non be jaha yeso seeda be kalde yaton ja tawi suka be jokol be didombe ana gonno e haldude yimbe wobbe kasi kom haali dun on sakitiri bas be pimo tiagal nooru makko hay musami peccoje alla ngari kom sami kom iwi hen dun hana fe dun ngarda yede so wiama yimbe kanbe haybude mi kanyu e ngatta di golleji hodo neddo wawi wiide dun
vraiment de se comporter de la façon
wattu jono mangal paden gombe nokko no dirta tumbutu be bihi o do golle wadi jatono yimbe lo gollube o do golle dubbe bi nati e juude so lado jabi le ko warta ko nabete yaso sariya konayri bangal nuygal sariya kessal an yingal bamed le leedi meden di batu fuddi kenyen do bomako do le o do batu pelle societe civile fa yotto pelle roobe le fu an gonno le hen kanko no dirta madame sangare nana kulbali lamido fedde kafone nyaloma hande no o wi hebe jabin de do tongande ka do e tayde fu hakkeji roobe don kan huncinede hore le ko warta ko fa kebe famtar ke den ko sifi do hen do fo citango sitan city bi
Nous sommes là aujourd'hui pour échanger.
Mais les gars, Hanne Bede, Femme Kalla, et Pelle Société Civile, Holutude, Hadjedi Amen, Kohane Pamede, les Souris Serem Kesro Halanu, Mene Robin, Mene Hassingini, Yel Hadjedi Amen, les Bate, les Isaraj Kesi Haladi, Mede Wai Halde Jati Handen, Foot of the Gulegi, or Souris Serre Keso, Lamu Bati Sarai im Holite Arandiri, Gatu at Tawe de Fu, Rebok Wolle Lamor Eren, Fuholiti, Hadjedi Muen, the Or Serre Keso Halado, Bedu Hadim Fuahan Pamede, Mede Teutra, Lamu Kab Lama Kunerajo, Tino Bata Sariaj. Sabi, sa jukin seria, so bataka, lu mereno, le nyalan handen, mere wa halle, ha ileti muholitidi, mamama.
En jaram fa nokku no dirtere kanga balumo mabbe ngado ton alka dum wonen biyant alal bari funden lumo ngo watta nokku no dirtere kanga ba arande bi yimbe le hobe kanyen jottoto le lumo ngo ko sakiti ko be mbi yimbe be no gonde tanude koyde kambe sodobe sottobe wonbe tombe furtube mbi hibe mati dido tidalaji sanne nyalama hande no fa kebe famtade fa ande kedde sita sidibe Fatuma Tamaiga
aranno lumo kanga ba yimbe ko heewi anan nata dun no nokku to jama gelle ko heewi kortata madano choggu homa fu ana hebano almasa aji mudum ga nyala na handen chotab ko heewi berde mu en metti
kakaba sugut nyale kaba kayla
luma kanga ba waya hono arani no fejju yibbe be fu kulleji iwobe nokku goddo warde burani mi en do mi ngoni do luma wala fe yibbe iwobe nokku goddo warde kany en garta hooji do ko woni le luma ngo fu yaade den lidana wonno do sanne ka handen fe fanjia dun ana tiide
sisa foyde ti am folo
chotab en holliti metti mudum bangal tedala kulleji di bede wullito e jagotobe ben buita choggo kulleji di
foyta nga leflan no fogele ya
min gonti dalla ga sanne den kebal amen fu to damaje iurata ka handen fu dariki wonko garmi sodde ga en mi tabi somyaaji di fu anati fu nokku goddo iurata warde ko min darda to jago tobbe be ngarra alla be njurmomi sabu wakkati anati bete fu pindo cogu kulleji di buri tinde
galaje abregele ade
dungo am setu touré hebni siyo tamani yude kela
wattu jona en jara nokku no dirtere gawo be yimbe le joyna kaborde kany en nan le gelel ngel no dirton to jeel gorgonna idum le commune gabero le region gawo wakande mo jittino le o do nokku de wiama be dum won be ittiton yite wakande utti yite ngende dum latik sababu du so jamarde hakkilaji mudden immi be jaadi dabay di be tayito fu wala fu mo be karbi yonki mudu wattu jona wala fu barmu do ton si iwri gawo en gartan fa nokku no dirtere kuli koro be bi cioggu nyamriji di an wonde jippade wattu jona bamde gawri fa jottu barum mayere kanyi e bambare fu be biirum wonde jippa ton wattu juno ko lati sababu mudu sabide be bi kettal fuddi le nokku mabbe o le yotre meden arandernde en garan yarde wattu jono ko nayri bangal bornade dum won tinni ngaji ko sukabe bornoto sana jangal le kolkobe kollitido bornade dum hono jangobe jande hakkunderde dum yodon wajibi non jati micciten widdido tinni ngaji wakkatiji le ciudde ekol di jati dum sottete yoga sarabe sukabe kollitido cogguji di ana jabbiti sanne fa kebe famtare fa handen kedden kanko sitan sidibe kanya Fatuma Tamaiga
bornade tinni wajibinama le ekol ngaji kewdi dum isiaka kojo proviseur lycée Foroba Yoroso holliti wiide e wi makko sariya école jaati wajibini dum
le porte de la
borna ko teni cuudi l'école sari ana yamir dum sa ƴeewi sariya tobber noddirtene article 31 jaati jaati won ko yamir dum sabi du ana nato sabe son torra hewti suka l'école li laabi ona waawi antidede hore su l'école makko ana waawi tewtede yalla o suka ana be reinte su torra hebdum
le second cycle be Yoroso bornade teni wana wajibi dawda sanu horeje ekol o holliti wiide kanyu anda nafa mun
ça permet aux enfants de s'habiller
borna ko teni ngaydi ana nato sabe suka l'école fu nato gotun sarabe yogabe ana jogi bobde sodan kadule te kalsi mudun heewi ga yogabe du sarama yon talgabe wala hune du sabe handen so borna ko teni on ana wadda kawre jaati hakune suka l'école koy
au même niveau d'habillement
kolen jaba kanye kati le ekol ngaji kewdi warnade teni yo wajibi ana sotte fe le ekol o jaati cioggu mun ana serti le gelle de
donc les tenues sont au niveau de l'école mais
teni ame ana ciotte ciudi l'école do sarabe ciukol l'école go ana wara soda yahnu iya meda ciotta teni on complet mudu godo wugna didi et temene wugna didin du woni ciogu teni temene din woni yirdi majji mena meda jogi teni sifa didi goddo t-shirt goddo kakino kakio ana ciotte temede jetti touba e saya galis classe pamardi du temede jetti na
c'est 3500
sarabe jangobe kawray do gotul e wi yoga so bornade teni ana jogi nafa yoga be kolliti wiide be buita cogguji teni ngaji di
tenu lafiya ka bon
borna ko tini ana moddi sanne e menen cukolo likkol gumpe sabi attawan sugalbe worbe e robe fu ana borni kaddungal sifa goto gatten ngaji tuddi likkol yogaji ana tiidi sanne neddo jogedo sugalbe didon yaade tadon jango hono di tuddi likkol attawan sara mudu wala bawde soda dum fu tiro kasin yoba tuddi likkol
ana fo ko namarade do
dum e tawede fu ornade tini ana wala sukabe jangobe yoga feso tawe itta dum
j'aime beaucoup la tenue scolaire.
Min gemmi yidi bornade jaadi teni lekkol amé on sabe dune moddi watti fun bonton mi yatti lekkol li gasu nukko on wuli samoj mi de porto min gemmi de andi ten an jogi nafa sanne le cuddi lekkol li sabe so me borni kendi bi tajiri e bi talaka me fuma nattuno gotum
de même pied d'égalité
metintinde rafi teddinde sariyaji di école joini ana jattira honno yengono do wawi jukkirede hono no article 78 do bo wirino
wattu jono en biyan tan do garten haddude bete hande do kabaruji meden didi do kabaruji fuso ngabbiddo ben ande to odon baawi hebudi di kassen so ngadi www.topresidio.org no noddi odon numero via mo mere mere 37321 fande fande fe no ko nande do no yotre meden de ana woti wassalamu yotere meden bete hande de waran yo wadde do roobe ko roobe golli ko roobe gollana fa yottio torraji ngatteedi fewde roobe e ngaran halde hono roobe be ngonde hokkinderde juude leeleedi ndi so wobbe an ngonde wadde sardinge muuden pamore wobbe don ngonde wadde jaagoji muuden fa keba kuncena gal musaddaji muuden hore le kereduuji tom demal fuddi wakkati de fuddi de do en biyan be ngadi le hen imadraji mabbe wattu jono kettal wodi roobe be ngonde faabinderde le nokkule godde kasen anto nokkule godde do irtobe jare ndiji kanye ko nande mudum fa kebe famtanno dum fu dum woni ngare kede ko min e Fatoumata Mayga min pewni on do hen nokkuno dirtedo kela idum le commune mande robel wombe tombe ar gondi e faabindirade le wattu kettal joni puddudo hettude fu wobbe be ngaran pa bo dum
ambe jeka diga furun
miden ballindira remude hudo le gese so kettal yottiki dum mi ballindira ga rewbe ana buri warbe gollude be ballata min e feew hunde tawene be kani wallude min hemde feesu tawi angere ko min gatta le gese amen ka abare be gatta dum
tande men laanga ko be anere
to kolon jabato rewbe le be ana gondi e irtude ton kaaje ko no dirta gravier le mayo wongo tongo ila dubinay be darni ton fedde mabbe faabe jelon be kan ci faabe jelon be kan jukitira do golleji ko hani faaba debbe ka dum e tayde fu ko sakiti ko be mbi gollude o do golle dum way wodude kutteji fewde e cellal roobe sabbe de golle on nawi sanne
yere deme bele bon
yere deme bele bon dum woni inde fedde amen golleji ko min gollata ga en ana walla rewbe hemde sago muñ en nde yaaf a tawan golle ma kinnuda wala fu to bawda yaade kasi taggal golle o hewbe amen baawi hurtininde sukaabe muñ en le golle o
nunka odi hakli am bla bele kunna
rewbe wonbe nokko noddirta jijeni du o do golle goto gollata ka mbi wala fu ko laamo faabirto dum en
yaade dangoy kaluma sa so beabe keme keme sa
so kettal welliki lewru fu rewbe be ngaddan temder temdere min kawrinan dun min pecca dun fa labdidi feccere goto min dokkan ekol ngaji di feccere goddo min ngadan le kesu amen tino ko min kebata ko minen jeyi miden jidi golle o heban jumba laaku ka ko buri tampinde min ga en doni rafindiyam sate bulli gondi do di fu joran feifa keban diyam ko defira ana tiidi
nay dobo kolona ko lobi jamiski ale wol dum atobliga jatti soro
nokuno dirte do kolo kani jardin mo UNICEF ton idum wonde faabade rewbe wonbe tombe ka dum e tayde fu bimbe be kaja asine ton bulli faabe de keb mabbe
amina beledi seni
masingay min itterta kaaye de ko min kabata ana fandi ka e dum min gurdata miden jiya yimbe ballo be rewbe le telingaaji ka mi meeda hemde balla min anda du no min kebirata yimbe be fa balle min
bona anda do ama soro ko min
to gawoto ko nay bangal gollirde juude kanye waylitinde kudde e ko nande mudum ko heewerobel be fana wonte golluton dido golleji imbe kaaja du day ko laamo faabibe
in activité ki ba edi
don golle mballo be rewbe sanne min gonno ku ga en do rewbe awata hen fe boya ko min gadi dum won pelle gombe do en mbeylitobe nyamduuji yogaabe golle juude ngatta hewbe e mabbe du morobe yimbe
tout ça c'est pour avoir quelque chose
ko nayri bangal yidde golle e tiboraku do rewbe be gonde wadde wattu jono ka mbiebe kaaja faaba muya ko iwrata bangal laamo kanye e galleji mabbe